yana semena
kitawaramba
kitawawa
chonja was this mess
kitawaramba
acha hizi ni gani budo umeanza washa kama nina reono talamba nchamba ipata jia mwera kumipanda eyes eyes buda macho zangu zimenyanya inagonga dududum nipendi kula boom spenangi marenda ziniletangi machumu gala don dara ukicheza utapata spendi watu wengi wanaleta tumaswara big butter gown imefanya tumasporting cheza cheza fiti mingi niko sporting nitailamba icheze kama samba ikule kama mamba mamba mamba
si jokes na shinda kula njugu na njugu nana tuko na mkoba jojo wako na itina na kumbe ni itina amebeba maitina wako warosho wakipiga na jomati sana mimi ni costume na rusha tu mirista ukini digi look safi look fisa ndio wana umdani wa unitagwa shwisa msupa wako wakini cheki anaiza nita mister nikulize sali moja mini goat mini pro nikimada hiva so nishu nikulize sali moja mini goat mini pro nikimada hiva so nishu
queen b na siringi cheza chini ya manji chini ya wapa girl beam super rapper bitu na wapa zina wabamba mko flow bumper to bumper mna niomba namba mise udat udat it's your girl b kwa picha draw to na kill the beat mise zing 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 itakuramba iswe itakuramba rarara
bula impapa wajibika baba ako maji siwe umtaka taka usijali honi chura kujia waba waba nipe ni kupe njora tupate na kama pia ni feast tunakula mogate nengela mbesa kase nengotavie nengela mbesa kase nengotavie
kitawa ramba 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 kitawa ramba 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 saka sengotavie